Sipopenda pia swadata Nimesha sota sana kwenye ukata Almanusura kudata Sasa nataka kwenda juka mwechi nisishuke Chida nilizopata toto nini sikumbuke Niishi kwenye ramu stare Shere kila saa Nisitembe kwa migu tena bari kwa motoka Minataka nishani zaidi ya hapa Niwe bonge la rapa Na kumeki chapa Bada nisije toka kapa
Nipe tano Nipe hard josie michano Kumbe hawa zushote wamo Tupo round table Tupo more stable Tupo kamili gado Tupo runs double double P.A. B.L.O. Yani Pablo Nipe tano Suicide na dance discipline mapambano Vina vya kutisha vina wada tisha
Nambo kisa kama kipasa kwa hei sauti Ala zina leta mgonga Ninapo timba majitu wangu msisite Jori nipe tano Nipe tano na mini kurushe mbaka kuchwe Nipe tano na mini kurushe mbaka kuchwe
Kipaji na kupadibaji mpaka unifike taji